Izaga 1 verse 1. Nazi izaga lika Solomoni indodana kaDavide inkosi yakwa-Israyeli. Verse 2. Zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa nokwahlukanisa amazwi okuqonda. Verse 3. Nokwamukela ukulaywa kube ngokuhlakanipha nokulunga nokwahlulela neqiniso. Verse 4. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha nezinsizwa ukwazi namasu. Verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni noqondileyo athole iziluleko ezinhle. Verse 6. Ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo. Verse 7. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa. Verse 8. Ndodana yami, yizwa ukulaya kukayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Verse 9. Ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho, nemigeco entanyeni yakho. Verse 10. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga, ungavumi. Verse 11. Uma zithi, hamba nathi siqamekele igazi, sibhacele ngeze ongenacala. Verse 12. Sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Verse 13. Yonke impahla egugu siyakuyifumana sigcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkathu yakho phakathi kwethu, sibe nesikhwama sinye sonke. Verse 15. Ndodana yami, ungahambi nazo endleleni, unqande unyawo lwakho emkhondweni yazo. Verse 16. Ngokuba izinyawo zazo zigijimela ebubini, zishesha ukuchitha igazi. Verse 17. Ngokuba inetha lenekelwe izwe emehleni azo zonke izinyoni. Verse 18. Kepha laba baqamekela elabo igazi, babhacela okwabo ukuphila. Verse 19. Zinjalo izindlela zabo bonke abaphanga impango, iyasusa ukuphila komniniyo. Verse 20. Ukuhlakanipha kuyamemeza emgwaqweni, kuyezwakalisa izwi lakho ezigcawini. Verse 21. Emashashalazini emgwaqo kuyaduma, ngasezikhaleni zamasango omuzi kuyakhuluma amazwi akho ukuthi. Verse 22. Koze kube nini iziwula zithanda ubuwula, nezideleli zijabula ukudelela, neziwula zizonda ukwazi na. Verse 23. Buyani ngokusola kwami, bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu, nginazise amazwi ami. Verse 24. Ngokuba ngibizile nala nina, ngelula isandla sami akuba ngakho onakayo. Verse 25. Kepha ngichithile konke ukululeka kwami, anivumanga ukusola kwami. Verse 26. Nami ngiyakuhleka ingozi yenu, ngiklolodele ukufika kweni kwesabayo. Verse 27. Lapho kufika njengezivunguvungu, lokho eni kwesabayo nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi, lapho nehlelwa ngokuhlupheka nosizi. Verse 28. Khona bayakungibiza kepha angiyukuphendula, bayakungifunisisa kepha abayungifumana. Verse 29. Ngenxa kuba babezonda ukwazi, kabakhethanga ukwesaba uJehova. Verse 30. Bengavumanga ukululeka kwami, bedelela konke ukusola kwami. Verse 31. Ngalokho bayakudla ithelo zendlela yabo, basuthe ngamacebo abo. Verse 32.
ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala nokunganaki kweziwula kuyakubabhubhisa.
Verse 33. Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile, agcineke angabi naluvalo ngokubi.